Goddess. Yeah. It's the goddess on this motherfucking beat.
Tongo Records, Tongo Records.
Yeah, tunazisaka kwa wale wasozisaka, tutakishobo tukizipata. Ni mwendo wa kulabata, atunaga show off. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari, tumepoa tu. 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 Leo mkienda kwenye miti mtakuta wajenzi. Mimi ni mchaga ila naswaga kamnyamweza. Na hamniwezi mana nkienda kwenye mechi wasifanyi mazowezi. If you talking to me, talk senses. Otherwise, I don't need your two cents. Got a whole lot of money in my bank, sis. If it ain't from the bank, keep it statements. Like I'm long and thick, no small dicks. Don't send me a pic that ruins it. Just shows me you got no confidence. No game, no come, go take a piss. Rinda zao nilichana wamevaa pampers. Uvril wa kujifanya bits ni my actors. Ndo mana wezi niona na chill na my artists. Na mchaga mimi never will I give an ass kiss. Tunazisaka kwa wale wasozisaka, tutakishobo tukizipata. Ni mwendo wa kulabata, atunaga show off. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari, tumepoa tu. 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 Y'all know I'm the goddess, but I'm on some king shit. Yeah. All these niggas in the game rapping bullshit. But I got no problem making them my girlfriends. Got my finger in they butt smelling like shit. I got them big balls. Yeah, I'm very daring. And I got heavy bars. Like a Machiavelli. I know I'm killing niggas. You ain't gotta dare me. And I got no license. But I drive you crazy. You know we kill it, we kill it, we kill it every day. Yeah, I know you feeling, you feeling, you feeling what I say. Yeah, you gotta sign me a check if you wanna see my face. And if you wanna sit next to me, gotta have some brains. Rinda zao nilichana wamevaa pampers. Uvril wa kujifanya bits ni my actors. Ndo mana wezi niona na chill na my artists. Na mchaga mimi never will I give an ass kiss. Tunazisaka kwa wale wasozisaka, tutakishobo tukizipata. Ni mwendo wa kulabata, atunaga show off. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari, tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari, tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari, tumepoa tu. Mwendo wa kupoa tu, hatuna bari, tumepoa tu.